chimunange moto ninire yange omoyo mazimo kubalo agenda mutima nenyolwera nafune kisujja nabirawoza bisuleyo atenda gwese kuuliza na joli nene ngwe saliro gwo gwansinga enze yabuze omuliro ekigambo kyannemerera okukunyonyola nti maama nkwagala wansuubira tonfeko oba okukikugamba nodda mu kuyomba nanti okuswala joli okweto n'amaganza ne sifuna kye nsabye kyenava kkolera sayini olabike nga mu mutima gwo naawe okimanya bwe nali nkirowooleza lume nkikugamba era wonombolako nga bw'okyusizza obuko noddako eno ndagushaka shani
www.mp3ugandanmusic.com